It's the hottest mix to get you through quarantine. On lockdown. Well, here's a DJ that's got the jams on lock.
Yeah. When you got it all up on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer.
Break it off, another hot explosive mix.
Yeah. When you got it all up on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up. Simsima, muka the keys to me bima, kisikia kimjong kotu na juan kuririma, female benzima, galdem na go ina, the production tunaifanya backseat ya kaldina, bad girl didi, bad girl kariri, nipate ex Tuesday nikiwa wombor tiris, brosa nyoro, fika fiti, siku zombo tote tunawashombor.
Man, me a look where you there. Your girlfriend know me better than them. Man, me a look where you there. Me cause problems everywhere me aga step.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up. When me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up.
When
me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up. When me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up.
And penda penda kuzili, and penda chicks, and penda tigers, and penda hizo hit six, sexist kiwa bam bam. And penda he, and penda that, slow but in the chop chop. And penda he, and penda that, slow but in the chop chop.
Ay, kudade, ay, ina do de da. Ay, ay, nina gana mwa, anamba na la. Ay, ay, kudade, ay, ina do de da. Ay, ay, nina gana mwa. Anamba na lana
chaki chaki mina weta. Tuna do the math, eh. Sarenda tekova jo angusha mabitha, eh. Baby si ubendova kwanza venye inafa, si atina chocha mina penda hikifa. Ukidigi da digi da pale tu kwenye machuom. Mina sikia sikia ni kama ni komandom. Sai ni kozon mamizinga ni za chrome. Manzi unanibamba mahari ni tajuku alon. Na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani. Na utamwaga misi chui joni majigani. Nikimaliza utasema joni nani daddy. Hari krez ule boyo ma.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hit six, sexist kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop.
Ay, ay, kudade, ay, ina do de da. Ay, ay, nina gana mwa, anamba na la. Ay, ay, kudade, ay, ina do de da.
Sanapenda kuzi enda, ten over ten imiji kenda. Mzabibundo agenda, figa ni nane si utapenda. Chora saba, she's a bender. Sita 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 enda, nakupenda, nitakupenda. Maraka tano utani nitenda. For yule cha mavela, for yule cha pamela. For yule cha makwelo, skin combo kaita ya hela. Ay, vitu ni tatu, ay, sisikizo isela. Kuna ndovu, kuna matope, skipatana, nina stela.
Penda penda kuzilika, penda kisa, penda tiger. Penda hizo hit six, sexy kiwa bam bam. Penda hii, penda that, slow but yende chop chop. Penda hii, penda that, slow but yende chop.
Ay, ay, kutate, ay, nina do de da. Ay, ay, nina gana mwa, anamba na la. Ay, kutate, ay, nina do de da.
Up down, mashup kila area. Na idai na kwa ina kwa criteria ni piamu ni mbichi ni kabisa ala. Sikiza kabaya kitatisha.
Nika tuko F2, Litty, Fina, Supermaka tubebe kama miracle za Jesus. John Minor, Deka Deka, Massive, Kamzozo, Kazoze, Matawini, Ogana. Na kwani form ni kiani, pasana ni membo flani, paga seti hisani. Tazuka unipati, ura disco siyani, Predator inosha taxi, rasa napiga mbati, jishoto jani kaki. Stenje misilali,
silali, silali,
ndegea nataka ngapi,
ngapi, ngapi.
Mesemo liona wapi,
wapi, wapi,
singoja na kamsahi,
sahi, sahi.
Na stenje misilali,
silali, silali,
ndegea nataka ngapi,
ngapi, ngapi.
Mesemo liona wapi,
wapi, wapi,
singoja na kamsahi,
sahi.
So basi digi bikla, bitch, wanda, bitch, lip gloss, bitch, shali, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu bitch toka juu hadi chini. Bikla, bitch, wanda, bitch, lip gloss, bitch, shali, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu bitch toka juu hadi chini. Yeah,
hey, this 40-40 unanimanda, mihi dem nina chulia takupona, chrome jean, after shorts ni kuchoma. Ni kuchoma, ahuka ni kuchoma. Hey Miss Fatty Fatty unanimanda, mihi dem nina chulia takupona, chrome jean, after shorts ni kuchoma.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich. Mpua ni body shati bagi ndati string. Jana achieng leo kwa mbo kesho Christine. Yani mama lafu wife ya lafu bibi. Malika ni fisa, fika maipe. Situlisunda kama overju ya dibre. Kwanda kani mbichi, buda sizi ziacha inje. Uko only fans, unakata ni kudi. Nganya kasi mbichi, sizi panda yoni lori. More money, more problems, uwangangori. Na uko deista ni noa super kama 40. Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni.
Ye upenda nikivaa vitu tight, alafu aseme baby me and you tonight. Ina makiasi aa wesi dem shy. Na ni makali just to kiss the lights. Cheki ina soka left na right. Besti si uirushe left to right. Kana toa form show to go sight. City girl ana wakati stenje misilali. Ndege nataka ngapi. Misamo ni ana wapi. Singoja na kamsaka.
Yeah. Girl called Mata, them one Mombasa. Hot cold, bad body, hot like the summer. She got me for the party, I was down for the matter. Ayakala, we are here, we are back. When she had the melodies, she came and put it on me. Then she told me, baby, please, just please me. Don't you ever leave. Yeah, 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 yeah. Are you ready, are you? Raka, yeah. A girl called Mata, them one Mombasa. Hot cold, bad body, hot like the summer. She got me
this
body,
DJ is on fire.
Oh yeah, she came and put it on me. Then she told me, baby, please, just please me. Don't you ever leave me. Give it to you good every night and day. Jumping, baby, you know I don't play. Do it on the ceiling, daddy day. Tell me what you want, baby, it's okay.
Nadai kukupin mazi usikie divi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tu kidishi. Minji nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin mazi usikie divi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tu kidishi. Minji takudigi tu vivi kiko kiti. Takudigi tu vivi kiko kiti. Takudigi tu vivi kiko kiti. Takudigi tu vivi kiko kiti.
Takudigi tu vivi kiko kiti. Send the location, I go on kitty kitty. If I catch a party, I'ma know bitty bitty. Low come go day from busy busy. And she knows I'm too cheeky cheeky. Now I have friends, see the moves, sneaky sneaky. Back out thing, them are too freaky freaky. Chef fed by me, need take it easy. Sing and me can't get over. Act your back, oh baby, bend over. If I put it in, game over. Man a jiggy, man a strong like a soldier. Sing and me can't get over. Baby, bend over. If I put it in, game over. Man, I take it, man, I strong like a soldier.
Mwenye kuna dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili no pitisha bia. Yo ala. Skia. Niko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili nopitishe bia. An kuna dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na selector ni Rambo na MC ni Zidiambo. Wanga mbaya sana akiweka gopa to miondoko mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya komasho. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumihaya gari weka wakadinali. Cheki kwanza table search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na octo. Alafu nimekumbuka usisao ya ukungu. Hini big tune kuwa beba kara buru. Picha moja safi utazani sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Washa moja big manzenski epiti. Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili nopitishe bia. Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na dem ni kuhanya akipata unagwarwa. Sunday tuko church kwa father mini baba. Dem ni msupa lakini sura ya mbanga. Kwanza amenyanya macho zake dimanga. Mali ni safi kuliko madha wangara. Labda mpate gode safi itafaya mama. Niko hai siku ya pili ndo inafuata. Chai moto inatriga ngwele vuta jana. Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sizi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na pitisha bia. Ayo
ikaria bitch I made like 4M. Goja sasa DC ya niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog nikibakwa nasikia. Approach with a caution kama silencer. Kuna dem huku unje sezi manager. Na wanaanza kuniita ati caliber. Shots zangu sote kuwa loaded niko ndani. Big facts nigga, ma zigzag nigga. Mbradi zangu kote kote utawainita. Niko kwa ndege kitu na beat. Ni time lapse na jet lag. So I don't give a fuck.
Ati 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 don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Susi tense mina kamsai. Nata inadai. Natenje inadai lakini usoke mita kamsai. Nasina ID. Na bonza akiuliza we mshu nita kamsai. Nita, 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 nita.
Muku fountu ni muku chu, ching ching. Mimi na jeretu kujoma bling bling. Doba zetu mbo haya sindo real deal. Zenu bana ziko chini sindo makingpin. Tuma ila lendani kaina 15. Mama unipaganji yona ita pimpin. Kwenye ulo kabana we drinking. Nimefunga kilemba kama sing. Suna banja sana kuna venye unanipiska mkojo. Poa puff girl, mindo mojo jojo. Venye zigo shodo nazifikisha kwa lojo. Angalau come come form na ikoniko. Niko na magune mbaka situ kidigitha mitambo. Yo haga na dandia kama donda na mlango. Jaba na mix ni za doba za kitambo. Kibibu kama gera njichi utafango.
Yashi pete boss kwa ni mini mungu. Kwa sinufu baby girl ni ukuna njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigo marufuku. Kaende kaende, kifo cha mende. Una ninyone kama maembe na tembe. Kembubu vitu zetu usiseme. Wacha wapaki wakidhani kuna venye.
Hey yo, right now you're listening to the best DJ in the city.
chenya shipite boss kwani mini nugu. Sikosi nguvu baby girl, mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigo marufuku. Kaende kaende, kifo cha mende. Unaninyonya kama maembe na tembe. Kembugu vitu zetu usiseme. Wacha wapaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulini. Sako zikipana, cheza na mini.
Ponda una conda una nona. Kijani nkaisunda, nikamtolea bakora kimchuda, ni makelele kelele kambuda.
Bomi nani bam 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 bam. Jama nakashata,
misbehave nizo haka za mchaka. Yeni mrembo
na chiki na kitu na bagi mina smile. Chako kini bamba kwa liye mina slide. Feel kunda home na ninguare fast nine. Na ukese matongezi wa uski mismine. Mina kituwa, kila kitu ni poa. Kwa kukla madenge wote siwa na kapoa. Hai masauti tunipoa, mina sikia poa. Hibu class toki tunasikia poa. Mawita toki nasikia poa. Mashisha skosi nasikia poa. Mina sikia poa,
sikia
poa. Mina sikia poa,
mina sikia poa. Zime nirunda ni jaba siku mochoa. Kando ni tupeng tumverify tumpoa. Na wako jua mashisha nasikia tuwa na kohoa. Stingo stingo hapa ni deadly kila mtu anatoa. So zina tupamba tupo lightly. Ambia wete hizo machesa siya tutaki. Nishagiza makroma bomb so ni kupati. Mina sikia poa si unacheki size ya taxin. Ha, zina tupamba tupo lightly. Ambia wete hizo machesa siya tutaki. Nishagiza makroma bomb so ni kupati. Mina sikia poa si unacheki size ya
nasikia poa. Kila kitu ni poa. Kabukla madenge wote siwa na kapoa. Nikisema hai masauti tunipoa. Mina sikia poa. Hibu class toki tunasikia poa. Mawita toki nasikia poa. Mashisha skosi nasikia poa. Mina sikia poa. Poa, mina sikia poa.
Nagoteka losi ngoji ya
tabudo semehani Komo goka na mochoka niko mbingu za jinani Kani topa kama joka ni meficha sidinai Koko soba puna toka mkijifa nyangazina Chuguna adisi ya tuka polea Vurugulo sitake ndiyo na chorea Nugu zimenae CNH nyorea Mbrenga tumevuta leo nika korea Kuruka tunaruka kwezi bukla kama tazan Tumetoka kiss tunarudi na mwangaza Paparazzi chuchu ende kutangaza Ebola aliteka penfanika mama
Kila kitu ni poa Kukla mandenge wote
I love you Jena Sapa
Fasta uti fulipua
Fulipua Fulipua
Serenity
Na mshu lazima ndai tap Tap Koko kanoma ni kapat Gal Gal Wejo lazima ndai clap Lazima ndai munch Lazima ndai chap Chap Na mshu lazima ndai tap 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 Koko kanoma ni kapat Gal Gal Wejo lazima ndai clap Lazima ndai munch Lazima ndai chap Chap
Like the boom
Alo, kudi jena asapa
4-4-4-3-4-3
Musa, serenity
Na mshu lazima ndai tap, tap, tap Koko wakanoma ni kabad, gal, gal Wejo lazima ndai clap, lazima ndai munch Lazima ndai chap, chap, chap Na mshu lazima ndai tap, tap, tap Koko wakanoma ni kabad, gal, gal Wejo lazima ndai clap, lazima ndai munch Lazima ndai chap, chap, chap
Like a boss
Alo ni asapero asava Muwaga bad boy chini ya magic design Genge true, genge live it ni tamu Na leon kokejani, basiwe kamu Painting wago meni nice Aye, who can smile, mina feel shy Aye, kani tu simp, misiezi deny Juni me simpa, dina shindwa, dina shindwa, rada ni Aye, hard wakadi wa mama wana ninoki Wana shindwa nato waga wapi hizi manoti Kijana oldies na sijafika 40 Vitu zingine buda zinafa kucheza loki
Lazima ndai tap, tap, tap Koko wakanoma ni kabad Gal, gal, wejo lazima ntai clap Lazima ntai munch, lazima ntai chap, chap, pa Na mshu lazima ntai tap, tap, tap Koko wakanoma ni kabad Gal, gal, wejo lazima ntai clap Lazima ntai munch, lazima ntai chap, chap, pa
Nikona Esther, kila wiki yo Nikabaya kwenye dance flow Esther, nima kwiki yo Yopenda kuncholea mafom Nikona Esther, kila wiki yo Nikabaya kwenye dance flow Esther, nima kwiki yo Yopenda kuncholea mafom Hey, miniko high utadhani mini ndege Buda minapenda punana na sembe Ako na pete na amemea pembe Mazaki ni chiki anashikwa na kiwewe Niki kame dance as a bird Manzi amebeba unachiki akitur Minasaka buku kuchumina deku earl Styles do ni deadly anataka kulur Go patu mwede kini chiki darasani anafanto Buda suna chiki minachonga tunapatko Nilenda kuzoza tango kizi chuza bano All over America Iwa baringo na hananga maringo Nim simple anakulanga ringo Ananibamba anapenda masingo Zena utelio maja kuna bingo
Achini kam verified ha, ka very fine Kapua madifisa yani, ka fine wine Niki, niki kadigi miskia nika niko high Na mshu lazima ni tap before nikafanye mine Najwa nanga mini musa, he love Johnny Loki Na before nika calf, lazima confirm na mogi Kabobo rasta, kanapenda mamushi Fende hivi le kabos, nikoneshe temo
Joshua skio na esta, kila ujio Nika kwa kwenye dan flow Esta, nima kukio
Shaskia kia ni kuplas Kukwanga badu na chupi wa madam So anguka nao itabaki meflow na vibe Anguka nao bako single for now Mdaki mdaki sindeja patikani Hadi late night sa sita ndo tani wai Kikupini location anko fana na hii Sipate call niko chomba ya ji Chua utakuwa mhiriz or release Acha ni kushio kwanza form ya didon Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini Akiwa adi na mini Setu nasikiza Shin City tuna feel free Take a video na post pale NGC Jina ni Cantel kuraps in Italian G Anguka na Anguka na check it Anguka na tuende down low now Stand up to your feet mikono juu alafu click Tuliza pisa alafu one leg Anguka na one leg Anguka na Anguka na Anguka na Anguka na
Na puna mangalia kalanguin kana fanyanga zapko Luku kasiku lakini kumbajo ni gasto Venga na lila mia Venga vilo na labjo Ajukijaki kolona gara
Shaskia kikia ni kuplas Kukwanga badu na chupi wa madam So anguka nao itabaki meflow na vibe Anguka nao koko single for now Mdaki mdaki Douglas mteja patikani hadi late night saa sita ndo tani wai nikupini location na nkofana na hii sipate call niko chomba ya G mina juwa utakuwa herizo reveals acha ni kushow kwanza form ya diton nisha shika mpua na tuende chini kwa chini akiwa adi na mini say tunasikiza shin city tuna feel free take a video na upost pale NGC jina ni Cantel kuraps ni tan NG anguka na anguka na check it anguka na tuende down low now stand up to your feet mikono juu alafu click uliza pesa alafu one leg anguka na one leg anguka na anguka na anguka na
La pula mangalia kalanguin kana fanyanga sapcom Luku kasuku lakini kombato ni custom Penga nalia mi upenda vilo na love yo Bajuti taki kolona girl please put your mask on Nekwende tepe melo meza katembe Anapenda lollipop analamba kapele mende Lazima kwe mukamba jini apili ni mwende Mina siya mademo kamba wanapenda mate Kamekari bambam kana kaka mamaraya Nakisho tunenda London but kumbe ni ogaya Nakusaje kupenda tamtam na jini akonza Brian Demo nakaskunya samsak if it always go required If it don't make it you almost to do pata PhD Tupatana now Kilimani kama CUHD Social media to social studies So nowadays kita kutikita we mamgi mkafanya GHC
Hey, anguka now, tuende down low now Stand up to your feet, mikono juu alafu click Kuliza pesa alafu, one leg Anguka now, one leg Anguka now Anguka now, one leg Anguka now Anguka now Ushaskia kikikia ni kublast Huko nga badu na chukio wa madam So anguka nao itabaki meflow na vibe Anguka nao koko single for now Mdagi mdagris mteja patikani Adi late night saa sita ndo tani wai Nikupini location na nkofana na hii Sukate call niko chomba ya G Mina juwa utakuwa Irizo release Acha ni kushow kwanza form ya didon Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini Akiwa adi na mini Say tunasikiza shin city tuna feel free Take a video na upo ispale NGC Jina ni Cantel kuraps ni talent G Anguka na Anguka na check it Anguka na tuende down low now Stand up to your feet mikono juu alafu click Tuliza pesa alafu one leg Anguka na One leg Anguka na Anguka na Anguka na Anguka na
Anguka nayo kama uko na new cut Anguka nayo kuna party na magwash Anguka nayo round 2 kwa hii bash Anguka nayo ati Anguka nayo ati Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo ati Ati Anguka nayo Ati Anguka nayo Na katika msupa weba njuka Cheza chini kukondezo madhuta Anguka nayo kumbi kendo shaitika Mdagi mdagi matisho za wadagi Ama darling, tambu serikali, tuni serikali
Tamka sani,
unatwa ni nani Flow mshati, ki, don medunga apo dauni Chi, kutekiwa kuwa deli mi Ti, haha, yeah Deva, anguka nao
Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Naka ukujua basi sayo menino Umeni, 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 umenino Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Naka ukujua basi sayo menino Umeni, 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 umenino
Where you at nigga, niko na form now you know Jumanze ni mejimbi ni mandom Say niko na do this, ladies wanna go jump before Walikuwa wanasema na wanu never before Ni mapolzi mejako, logs in box na request zote ni watoto Ni mikupin, ukikuja kuja na watoto Ni mikupin, ukikuja skujo kiwa solo
Niko kwa keja nikihang na mabadis and bandits Buda tubagu yeti ya nani, ndio nani Na kama dubene za feel niko lucky Mob tezi nazo, uliza hali chaki Aji stay to the facts kwa hii rap nitahonga Na bado namli analia nikihonga Kwa kando yangu anajua mindyo donga Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa Akiwanja kila saa ni minyo
Na you know
Hakuna rade manze for misha ni bo
Na you know
I really love you atakani na ignore
Na you, na you, na you, na you, na you know
Nakauna rada basi sayo menino
Na you know
Naka una copy basi sayo meni no. Naka ukujua basi sayo meni no. Umeni, 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 umeni no. Naka una rada basi sayo meni no. Naka una copy basi sayo meni no. Naka ukujua basi sayo meni no. Umeni, umeni, umeni sayo meni no. Naka ukujua basi sayo meni no. Umeni, umeni, umeni sayo meni no. Naka ukujua basi sayo meni no. Umeni, umeni, umeni sayo meni no. Naka ukujua basi sayo meni no.
Dance at the dungeon, he dance at my group. He dance at the shita, on the zungo shampoo. Right to the left, on the zungo shia joo. Any dance at my joo, any dance at my joo. At the dance at the dungeon, he dance at my joo. Dance at the shika, on the zungo shampoo. Right to the left, on the zungo shia joo. Any dance at my joo, any dance at my joo. At the dance at the dungeon, he dance at my
joo.
Ah nah, so check.
Magi magi, magi magi.
Ati dance kudonjo ni dance yama. Dance kishika unazungusha. Right to the left unazungushia. Ini dance yama. Ati dance kudonjo ni dance yama juu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance yama juu. Ini dance yama juu. Ati dance kudonjo ni dance yama juu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance yama juu. Ini dance yama juu. Nilimwita hey kuja straight Kilimani. Msopa libambika nikisema yeni mali. Na hang na majika ni form to na kill. Ini doba safina ni genge imeti. Kabingine real kishika Mike Mimzi. Kolabo siyo free tukipopo na breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha. Juu kuna time nili dating sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kio mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisho kitumio mapicha. But kitu real surese kuchanganyisha. Na figi ya Shaquille wati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu. Ini dance ya majuu. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu. Ini dance ya majuu.
Nasaka formula. Nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Joki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Akiwa lai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fever. Nichilke jani nikijimada na fifa. Weskuma mimi minta cheza na mafiga. Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker. Magi magi na niko bukla na cheki tumabunda anda. Na niko maganji makladi ni za ulaya. Mini kuredi ni wapi tunakutana. Tukazitoke na machaji zikitubamba.
Ati dance kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya maju. Ini dance ya maju. Ati dance kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya maju.
I finish last like I'm a good guy. And I fuck like I'm a bro. Digitally going digital. Ziki gani wa kardinali. Mali safi kaka nyumbani. Barabarani utakosa jali. Tumetoka mbali, tunaenda mbali. Tumepata ganji, tumekosa mani. Tumechochana, tumekosana. Tumechomana, tukimojoana. Sauti, sauti, tuomichaji. Sauti, sauti, siku zangu chaji. Hungry, hungry, manchi, manchis. Hunky, punky, chiki, 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 chiki. Sauti, sauti, tukate maji. Sauti, sauti, dikutezo chaji.
Na disi ya kitu kauna ukati. Wanatuzaski na nasema watu dai. Imra, lazime jipe na ivai. Baluku na tuko lembe watu wai. Na take a deal, kata nishikia kirai. Acheni kudus, simrise kukrize. Na take a deal, kata nishikia kirai. Ni mtu anjing, no manali kutema. Ulinyoa ikabaki umejikuna. Unanimalis, ukidunga dera. Usichoke na mzigo umebeba.
Sauti, sauti, tuwa mchaji. Sauti, sauti, siku zombo chaji.
Like a boss.
Sauti, sauti, tukate maji. Sauti, sauti, dikutezo chaji. Hungry, hungry, manji, manji. Hungry, panki, chiki.
Like a boss.
Nothing on the floor, we want more and more. Let me show you how we party in the 254.
Uyu sana like a boss, unajua ni kubaya. Umewaka na tuko na fela.
We niko on, kila mali mina tesa. Wanashinda hawa mila metameta.
Niki turn up, but you know.
boss.
Alafu tunachapa dimba, dimba na kapen choka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola di kwa dinga, dimba mechi dimba, dimba na kapen choka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola di kwa dinga, yo. Mano wane match mudi jona waga champi. Wote ni mewa catch keto youth na mabombe. Nairobi na Iran na wa supply madebe. So baby girl lebu popi yo champi. Sezi deny jom super mini nice. Walai kastana girl na kanapenda futa. Lazima lip gloss after joku wa shashash. Alafu zikim nice ana feel kuni. Shuri anapenda venye mi wanagonga. Short on target evi kama madonga. Aka kapenga napenda kuzitoka. Na kanapenda mukuchu na kuwachocha. Alafu tunachapa dimba, dimba na kapeng choka diva, dimba na kakwela kame iva, dimba tunarola di kwa dinga, dimba mechi dimba, dimba na kapeng choka diva, dimba na kakwela kame iva, dimba tunarola di kwa dinga.
Jo, kuna kiaroma kina kamtoka inside, ambenye nime kisoma kina kaniki delicious. Kwele imejana imelisho kitingizo, inatingika tingika diva sini divalicious. Badilika mamna kuja kuku pick up, mbona sona baki home na mimi ndo your big man. We pick a smile mindo talipia picha na dina na di malaika na yulia dia 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 mana 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 mana
magi magi chai chai chai
mana mana
magi magi chai.
It's the hottest mix to get you through quarantine. Mr. C, that's it. Hello, 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 hello.
Jo, kuna kiaroma kina kamtoka inside, ambenye nime kisoma kina kandiki delicious. Kwele imejana imelisho kitingizo, inatingika tingika diva sini divalicious. Badilika mamna kuja kuku pick up, mbona sona baki home na mimi ndo your big man. We pick a smile mindo talipia picha na dina na di malaika na yulia di. Ya mana tipsy.
Yeni malaika, 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 yeah. Malaika, malaika, malaika. Yeni malaika, 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 yeah. Malaika, malaika, malaika. Nasema diva anataka dina. Anataka di. Baby come nikupeleke dina. Niku bless na di. Nasema diva anataka dina. Anataka di. Baby come nikupeleke dina. Niku bless na di. Nimekudigi na kafi. Dina nina thinki nikupeleke ukakule fishi. Misi mtriki na sinanga kiki. Siwezi kuchiti majuwe ni painting.
Magi magi, baby girl alone, as you took it home, mini ku perform ni ku Madonna, na choma dom like never before, ni na bone, kizima danga zote tu balon, juma zine za nice, ni kipata waku perform. Na kwela anataka twende dina, jina ni Mona Lisa na metoka umoina, machaji wanapita wakilia shiza kila, na mimi na jibamba ni kitoka na madiva. Magi magi,
madiva nataka dina, anataka dina, baby come ni kupeleke dina. Anataka dina, anataka di. Baby come nikupeleke dina. Niku bless na di. Na 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 madipa anataka dina. Anataka di.
Yeah.
Kuja hivo, juka ni luku unapigaga na finyo. Na nikapuwa kazuri bila maringo. Na yeu kuja kwangu akitaka mandri domingo. Juniko single, jufo mzangu indos. Nupiga gode na nashukisha na ino. Na zimeshika anadeni teme jingjong. Kuwa kuredi na shanta kuchezesha dingdong. Juhimi hit song, ati luku best. Ataka umetokia na vest na na manifest. Kukupenda kushinda yo ex, baby can it test. Tukikuja kwangu basi text. Juu kifika unezapata niko na the rest.
10 out of 10 can it rate. Mama joko best na mama ni bang. Bila tent ni makeko blend. Alini cheki kama kapenda. Na kani text. Na deku kam. Tena kam. Deni kam.
Wow, 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 wow. Do me a do you see kifanya majambo. Marinette. Wow, 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 wow. Do me a do you see kifanya majambo. Stimulate. Wow, 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 wow. Do me a do you see kifanya majambo. Marinette. Wow, 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 wow. Do me a do you see kifanya majambo. Stimulate.
Meshanza kunirunda doku doncho doku dunda weekend ina nibambia kadunda
kionaki
kama sauce mindi sauce mindi
nani mana mana
mana tipsy G
Zito
Big Baba
Doku Donjo Doku Dunda Weekendi nani bambi ya gadunda Doku Donjo Doku Dunda Tos moja nimeshanza kunirunda Doku Donjo Doku Dunda Weekendi nani bambi ya gadunda Doku Donjo Doku Dunda Tos moja nimeshanza kunirunda Dania chain kashingo Nimedunga bling moja nono hadiwezi kujikunja Doku Donjo Doku Dunda nikichuna kandovu ni wapi nilikasunda Nimekula fiti Nimedimbuka nchakula kikitu Zimeripuka nikabole tennis Do vile tunadunda Tenje natumia ni matunda Single sika itena na tresuda Ule ni nani kokona akona mbuda Alutane na donjo kudunda Nyongiwe dims taki kuchomeka kucha
Yo, Goda, Goda tennis Goda, Goda, Goda tena Strictly makwela, no other tender Goda, Goda tena Petit ina, weza wapigi ndio nambia kwenye feneta Nini zona, cheza, komishi ndo na mboka Wese matwekia, Alexa, Alexa Goda, Goda tena Goda, Goda tena Goda, Goda tena Goda, Goda tena Strictly makwela, no other tender Goda, Goda tena Petit ina, weza wapigi ndio na Pena selekta Nini zona cheza commission ndo na mboka wese matwekea Lexa one lege twende rusha mkono mbele gat ni a lele na kwanga fiat sele aluta ina donjoka wet fine roiko rainforza kizing na zimetoka kia maiko chingri kwe the big baba kwa disco ni nosapereka ngat na wote ni kwa shiko Goda, Goda tena strictly makwela no other tender Goda, Goda tena petit doina weza but big ndio na penda selector Nini zona cheza commission ndo na mboka wese matwekea Lexa one lege twende rusha mkono mbele gat ni a lele na kwanga fiat sele aluta ina donjoka wet fine na roiko rainforza kizing na zimetoka kia maiko
Kanapenda mastingo
Yo denda jona shake tuna maringo
Siju niko aluta machingi Ama niko mavitu juna chizi na ubinti Bengi keki na kanatingisha fiti Kanafanya natama ni kuchapia kwa kiti Acha kuwest gambi baby tingisha kidogo Acha kubonga sana uneza punguza mdomo Haga jona ni bamba adisi ya kikolo Yo paja ni kipata na sampu adi moro Niko juu ya masting masting zime nikafaka lazima ndaka pimp walai nimekamaka kinipea Mizi yezi resist na acha mark Minapenda mavitu legit si unangamu Niko naga kwela na kametoka Vegas kanapenda mastingo Akinitingishia denda na vile kamebeba kanapenda mastingo Kanapenda mastingo Shuri ya meni madaju ya mastingo
Kanapenda mastingo Yo denda jona shake tuna maringo Chiki, nikifika nko mapenga kuwaga jo mchuzi Miupenda jo papenka na sura kama mbuzi Kasupa kama suzi, kanapenda kupuzi Kifika ni kwa bed, kasupa na ujuzi Una vile uko fine na huringi kanda usi Nataka ni kupende ndo tukafanye harusi Tutoka matisa moja tunamwita lusi Nipende ni kupende tusambaze ka virusi Pen check, kundo rangi ni ya tao Kasupa una ka check, nuna tamani kumbao Kisha, set 10 minute umagama tao Kasupa high class, nakafana ni na hao
Niko naga kwela na kametoka Vegas Kanapenda mastingo Akinitingishia denda na vile kamebeba Kanapenda mastingo Kanapenda mastingo Shuri ya meni mada juu ya mastingo
Kanapenda mastingo Yo denda jona shake tuna maringo Toka juu mpanga chini minapenda vuna kano Kidunga kwanza minisha niteka mashalaha Penting kuzitoka na zubano unafa Wana mimi wana bibi unanifa
Niko naga kwela na kametoka Vegas Kanapenda mastingo Akinitingishia denda na vile kamebeba Kanapenda mastingo Kanapenda mastingo Shuri ya meni mada juu ya mastingo
Kanapenda mastingo Yo denda jona shake tuna maringo